longer.
Yeah. Nobody bought them.
2026
with the wheelers.
It's a boy Drex. Block a
block a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block
a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block a block. Azenzole na kuti suza kafika ko manjezi apa we wafika
sauta simuntu wawe amakwa mapepo singa hale niwe nitele azenzole sake muntu wawe na mbula emakwa posi na muminga za kiti zote sumbale zangalala.
Ni choma kusogolo wachimbombo chambuye weza muni kalipirolo muni darisa ambuye muni zonte nokalicho mkanga muka mudariza ambuye ningatote panjita yenu mweleza ni pemba pamlaini wa sugar ni sashote nyujila munjila ppp basa kila mwine bapeza yes it's me sonjela manyumba mayadi basa kila mwine bapeza yes it's me e plus mapasi kuskulu mu graduation gown mapeza yes it's me. Chikwa team kachisi, akwatila ni ndani, I guess it's me. Blessings follow me, I declare and I decree. Chinotaka kaleza mtachiona, basukulu wamfwiti. Blessings follow me, I declare and I decree. To be wealthy and healthy and happiness upon my family.
Wakafike kono mbate hapa wena ufikako.
Wafikako, si hapa leno wafikako.
Azenzole na kuti suza kafika komanje si hapa we wafikako.
2026 ladies and gentlemen, let's go.
Chauta si mundu wawe ama mama pepo. Singa hale niwe nitele. Azenzole sake mundu wawe na mbula ema wapo. Singa muminga za kiti zote. Somebody zangalala.
Una kuni bundiliza, ezo nina gulibi, weu zaenda, yeah. So shita za kwezi, zari mili leta waka kale, kopize kuni kambilila. But one thing you should keep in mind is mulungu sama kona kwano, alipose ama fika kwato. Nintawecha beda nene za jato.
Inevezo ni kanda, apabama ni konka. Mulungu apana ni dalisa. Inevezo ni kanda, apabama ni konka. Mulungu apana ni dalisa. Abaleti Tawa kafike kono mbate hapa wena ufika. Azenzole na kuti suza kafika komanjezi hapa we wafika.
Chauta si mundu wawe amakwa mapepo. Singa hale niwe nitele. Azenzole sake mundu wawe na mbula ema wapo. Sina muminga za kiti zote. Sumbale zangalala.
Africa all stars. Zambia, yo.
Money, they just robot. This Mac, Mr. Robot Sakat.
It's a play, ZambianMusic.com. Exclusive banger.